kuva musimanyi na jenzira ngatukubira utali nze nukenerira njagala okulembera nze bwe ngoberera that's why you see every time beda nga nesabira abatageka maso bangi abanina mwesuubi bangi balirina munzi nzingirina mugwe nva mumba nkomye manyi gange gali mugwe maso gange gali mugwe suubi lyange liri mugwe 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 manyi gange gali mugwe maso gange gali mugwe suubi lyange liri mugwe 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 yadde nga siringa balala bwe basuubira manyi bye wansuubiza bijja kutuukirira bano wabansaaliza luli balisaalirwa luli engule yange bwe ndigitiikirwa oli wamazima tosuubiza bulimba gwe toli muzanyi wa katemba nkubira paasi nkube mu katimba nkwesiza omu wananyamba manyi gange gali mugwe maaso gange gali mugwe suubi lyange gange gali mugwe maso gange gali mugwe suubi lyange mugwe 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 oli omunze gwe nesiga ye gwamanyi bwe nsula omanyi n'ebye nsiibira ye gwalina bye nsuubira yami power yami energy yami fun yami money yami everything yadi wami pray to give me everything you're the one I pray to give me everything nifariji nikichoka mwisho nikianguka nkusaba tunjiwa kuba nasinga za bomu manyi gange gali mugwe maso gange gali mugwe suubi lyange mugwe mugwe manyi gange gali mugwe maso gange gali mugwe suubi lyange mugwe mugwe nkwetaaga mukama nkwetaaga. Avant que des boys for the music.